Jamal. Mzembe, mwenzenu mzembe.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe.
Mimnyonge, mwenzenu mnyonge.
Inapokuja swala la mapenzi mnyonge.
Pengine ligugozea ndo mana ukanuna. Ila siku fichi minajisi vibaya. Na kama likukosea sibora ungesema. Uenda leo ya singe tokea.
Sivema kupelekesha na kama wagambo. Sawa mwenza kukomando. Viputa wasa machala fundo ano inachambo. Inachambo.
Mzembe, mzembe, mzembe.
Inapo kuja swala la mapenzi mzembe.
Mimnyonge, mzembe, mnyonge.
Inapo kuja swala la mapenzi mnyonge.
Kushtakiana kwa dadi na mama. Ni kawaida, ayo ndo mambo ya vijana. Nisha kurusu nkikosa ruksa kunkanya. Sa vipi mwenzangu naenda sema kwa mama.
Mwenzako miifunda kupigana. Ila nikikona we miangu busina. Mwenzako minifunda kuzozana. Ila nikikona we.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe. Mimnyonge, mwenzenu mnyonge. Inapokuja swala la mapenzi mnyonge. Mzembe, mwenzenu mzembe.
Inapokuja swala la mapenzi mzembe.
Mimnyonge, mwenzenu mnyonge.
Inapokuja swala la mapenzi mnyonge.
Oya baba utawa.
Master, come on, stand. This is the good master.